abange nafunye chilote che unyisa wenazu kusenene lalikirira chine chiroto chantisiza ngamuline buza tunandukira wa ngawaliwo kamera katonda jalina alina satellite tangaza nganebo ndukira wa newe kweka wa Nebewe kweka watali bantu Nebyolo woza mumuti mamunda Oh wa
Eno kamera katunda jarina
Waliwe ya somwano wa mune Wando butwanga tebategedde Nebanonyereza ensonga emuse Ngayomu kwa baba nonyereza Nga muntu wawe no wa munju Sawa yokuzika yakabye nnyo Eri kamera nebwewe kabya no newe nsinza Neboli mbabo bosula nabo Nebyolo woza mumuti mamunda Yabadde mugagga nnyo kuno ku nsi
Oli mugagga
Munga waliwo omwavu gwabonyabonya Yamubaka ettaka lye n'alitwala Balamuzi bonna ne bamuwolereza Olw'essente nnyingi z'abawako Katonda yanyiza abange yanyize Emisange jimwajja kujidamu Ye mulamuzi omukulu atalya nguzi Zenatide
Eno kamera katunda chalina
Natide Waliwe ya byaka sawo yansezeza Katale kowino webabela Yakasise kumuchala wonga tategede Bamugobyeko nebamulimwa
Olya wanyuka
Neye wana nyombo tebamukute Chokanga weye kwese fetu labawo Eno kamera nebodukira wane wekweka wa Nebewe kweka watali bantu Nebyolo woza mumuti mamunda Oh wa
Eno kamera katunda jarina
Waliwe yaze mucha chine mukwata Atula mumaso bamwagala nnyo Buli kye basonda wonga wayo
Omanyi mugagga
Kamera n'esoma n'ekya mutute Twebunyize kiba kye mutwala
Buli sande
Alina yakawala kanoonya Olwalabye ekyawo n'ezuukuka Nebolimba bobo saba nabo Neboja molu butono sirika Zenatide